Zamfora babo la nto ifuna nje into elula into ekutheni kodwa awuke ngithi ngizana yazi chi azim sambe ngishakaza kanjani kodwa ithi hey lam
Yeah.
so much. Yes, manje say funa, say funa ukuthi sikhathe sintisele la ibuya khona. Sambe.
Yeah.